waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Dowladda Temple ayaa rajaynaysay in Labourku ay taageeri doonaan isbedelada lagu sameynayo qaabka dhalashada Australia loo qaato. Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa ku booriyay hogaamiyaha mucaaradka inuusan dhegaysan waxa uu ugu yeeray garabka bidix ee xisbigiisa. Laakiin kulan ay yeesheen xildhibaanada iyo senatarada Labourka si ay uga hadlaan jawaabtii laga siin lahaa dowladda, ayuu Tony Burke oo ah afhayeenka Labourka u qaabilsan arrimaha dhalashada waxa uu sheegay inay go'aanka ay gaareen uu ahaa mid loo dhan yahay.
This introduces permanently in Australia a large group of people, an increasingly large group of people.
Tani waxay dhalinaysaa in Australia ay joogaan dad badan oo weligood halkan ku nool oo aan weligood la weydiin doonin inay u dhaartaan dalka oo dowladda Australia ay ku tiraahdo waddankan ma lihidin. Marka taasi waa wax aad uga duwan sida waddankan uu u shaqeeyo, mana aha isbeddel ay Labourku taageeri karaan. Sharcigan cusub ayaa sii dheereynaya waqtiga ay dadku deganaadaan waddankan inta aysan codsan karin dhalashada, taasoo laga dhigay 4 sano oo qofku u haysto sharciga joogtada ah. Labourka ayaa sheegay intaasi tahay waqti dheer. Waxaa kaloo ka mid ah isbedelada la hindisayo imtixaan dhalasho oo ay ka mid yihiin su'aalo ku saabsan waxa dowladdu ugu yeertay qayimka Australia. Waxaa sidoo kale qayb ka ah imtixaan Ingiliisha oo gooniya oo heerkiisu aad u adag yahay, waana tan Labourku ay hadda diidan yihiin. Tony Burke ayaa sheegay inaan loo baahnayn in muwaadiniinta cusub laga dalbado imtixaan la mid a kan jaamacadaha dadka galaya laga qaado.
A very large number of Australians will never reach the level of English that's being demanded by this test. A very large number of people who are born here will never reach the
dad badan oo Australiana weligood ma gaari karaan heerka af Ingiliishka laga rabo imtixaankan. Qaar badan oo xataa waddankan ku dhashay weligood heerka luqaddaas ma gaari karaan. Isla weyni noocee ah ayay dowladdu ku oran kartaa haddii aadan ku baasin heerka Ingiliishka ee jaamacadda waddankan lagaama rabo? Doodda baarlamaanka xilli lagu jiray ayuu ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull jawaab kulul ka bixiyey hadalka Labourka.
I'm very disappointed, Mr. Speaker, that the Labour Party wants to continue to treat Australian citizenship as the outcome.
Aad baan uga xumahay mudane in Labourku ula dhaqmayo muwaadininimada Australia sidii ay tahay oo kale foom layska buuxiyo oo lagu qaato dhalashada. Waxayna diidayaan hindisaha ah in muwaadiniinta Australia laga codsado inay af Ingiliish ku hadli karaan. Labourka ayaa sheegay inay taageeri doonaan sharcigan cusub haddii dhowr waxyaalood laga bedelo. Laakiin Peter Dutton waa wasiirka socdaalka ayaa sheegay inuu isagu aaminsan yahay in Labourku ugu dambeynta ay isbedeli doonaan oo ay taageeri doonaan hawshan. Wuxuu intaa ku daray inaysan dhankooda wax tanaasula samayn doonin.
We are not going to compromise to the left of the Labour Party. The left of the Labour Party is out of step with the broad Australian public. The Australian public wants to see
wax tanaasula u samayn mayno garabka bidix ee xisbiga Labourka. Garabka bidix ee xisbigu kuwa la haysta ma aha shacab weynaha guud ee Australia. Dadweynaha Australia waxay doonayaan in shuruudo af Ingiliishka lagu xiro dadka dalbanaya muwaadinimada. Waxay doonayaan oo kale in dadku shuruucda Australia ay raacaan iyo weliba qayimka waddanka. Iyadoo xisbiga Greenku aad uga soo horjeedo sharcigan, dowladda ayaa hadda ku qasban inay ku qanciso aqlabiyadda xisbiyada yaryar iyo kuwa madaxa bannaan inay taageeraan sharcigan si loo mariyo aqalka sanadka. Nick Xenophon oo kooxdiisu 3 cod ku leedahay aqalka sanadka wuxuu shaki ka muujiyey imtixaanka af Ingiliishka.
If the reports are true that you need to have university level English before you can get into the country, I'm not quite sure how that's going to happen.
Haddii sida la sheegayaa ay sax tahay, waxaa laga rabaa inay English heer jaamacadeed yaqaanaan ka hor intaysan dhalasho la siin. Ma hubo sida shuruuc noocaas ah ay amaanka qaranka kor ugu qaadayso. David Lionhelm oo ah senator madax bannaan ayaa sheegay inuu isagu ogol yahay hindisahan.
I think it's perfectly legitimate what the government is doing. If it was up to me, the waiting period for citizenship would be more than 4 years, not just 4 years.
Waxay aniga ila tahay in waxa dowladdu waddo ay tahay wax sharci ah oo sax ah. Haddii aniga la weydiin lahaa waqtiga la sugayo, waxaanba ka dhigi lahaa in ka badan 4 sano. Dowladda ayaa howlo badan isu dul saaran yihiin iyadoo sidoo kale isku dayaysa inay aqalka sanadka marsiiso nidaamka maalgelinta waxbarashada ee loo yaqaano Gonski. Dhammaadka asbuucan ka hor intaan baarlamaanku uusan fasaxa jiilaalka u bixin.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.